Na tukiendelea na neno, nataka kijana moja akuje hapa anisomee neno. Wewe, kuja, kuja. Nataka tusikize kwa makini venye Bible ya Gen Z nasema. Soma, hasa hapo verse 5.
Anguka nayo tuende down low nayo.
Ati, ati, anguka nayo tuende.
Down low nayo.
Imesema amka nayo.
Hapana.
Imesema ruka nayo.
Hapana.
Inasema?
Anguka nayo.
Sikizeni the next verse. Hapa diyo pointi yangu iko. Soma, soma.
Stand up to your ground, mikono juu, alafu click.
We kijana unasoma haraka. Soma pole pole. Nataka wanakodo wangu waelewe.
Stand up.
Stand.
Stand up.
Stand.
Stand up.
Stand up.
To your ground, mikono juu, alafu click.
Edelea.
Tuliza pace alafu.
Tuliza pace alafu.
One legi.
Ah, roho shuka. Shuka wigie hawa wanakodo.
Haya, edelea.
Imesema ogeza pace.
Hapana.
Tuliza.
Pace.
Tuliza.
Pace.
Haya, enda ukaketi. Kanisa, jana usiku Yesu alitembelea kwa ndoto. Na wakati aliangalia inchi alilia machozi. Mimi nikachukua chupa, nikaweka hiyo machozi dani. Na akaniambia watu watoe kitu kidogo kama wanataka kupokea hii machozi. Na atakaye kosa, apokee laana. So, kama unataka kufukuza pepo kwako, na kufugua milango ya baraka. Tuonane after church. Na uza tone moja 9,000,000.
Jesus!